Omukulembeze w'eggwanga lino Jeno Yoweri Kaguta Museveni bwabula akwatidde bendera ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza okuvuganya ku ntebe nnene y'obukulembeze bw'eggwanga lino mu kalulu akajjaka 2026 ayugumiza disitulikiti y'e Rukoko ssaako ne Kamuli mu kitundu ky'e Busoga bw'abadde awenja akalulu akanamutwala mu ntebe nnene y'obukulembeze bw'eggwanga lino. Museveni abavubi mu kitundu ky'e Busoga bamusabye okutebenkeza ennyanja badde bakole emirimu gyabwe nga bwe gwali ng'edda awatali kutulugunyizibwa basobole okubeezaawo amaka gaabwe.
Odakwidukira nti watutekerera program ya GROW era bwena gifuna nabenda abakulembeza bonabona b'ebusoga twagendinda twasiibeeyo twasoma n'abebanka ezikola GROW abwera babaire mu byalo gabisana okibiri bakati abibatwaire mu byakiwani balisaba ebyapa. So excellency, GROW project yatusala, ndikusaba nti weyo nengeri yogiringamu kubanga utoyoleta report ku cabinet bisa ajenda yakoba cha idako ya program eyangu ira abantu abasira byapa ayo mwaka guire ko kata gikoze nocho sabe songa iyo abacharo abantu balonzi barungi bali committed ndikusaba nti songa iyo jiringemu erongose wona bwa abantu waise.